Abiseko muimbi wa mwomorundi omulala Yenze kasozi na atakwa bigambo Atoba no kuimba na kufuru umulimu Mbomu sanyo saera balio uimbi hoyo Kitone cho kuimba champa sandi mfumbo Songa nasomane balu wezo nzirina Naba wakiza ba wakira binyimba Kwe mwasi masifuna anga kuwera Kwe mapu mula mungu ifunira mafuza Jiru ajoro deo kuyie bilala Atoro alero jenzizo kwa nukula Kwe kalira uudire viendesi Wali wovu radobu kabi abantu Buli wempi daye mbozi ulirwa Wano mu Uganda nensezi dirira Iko siravia nebula ya chivundu Buno mbola devu situte nkundi Anti yesirimu amiga abantu Batencha anonya kuna bufumula Na yena chuzula te wachari dagala Ulamu mkakabi nojia zirina Berubalu mkute sente chezigasa Umavu ya ndikabi ngali tungwa buwanana Nana yomu kaku wa sirinja aligula Kato mkaka no umavu tukenda mutaka Banange tulabie yensene uoma Chemvanga mbobanga na umpagira Tulia kubia fesirimu atumira Wachipere kereza nga tulimurugendo Zeruli ntwala nditeviweze Katonda waleto buzivu Wayagala tofetu kweo Bachi wadida ubutwanda mozisa Nobusa mumbere ngeoma Katefena watufura bayala Eye mbere yetuzimbe mibiri Katanya mwenge na kunywa bwaviri Kwa kukira na weweze mbebe Katova walakira ukuzala tuyali Eye mbere yeyasa abantu Katimu kujiria tujiria tuwesisi wala Kuba tutya nnyo butwa bukambwe Ugenda anusango mwala nganyirira Na ye muli omunga mwesamba wala Songa mubutufu tubika kumadu Era lweta funa mugambako Kati waba mulwadde kwa mukwanye tomanyi Gemmere ojita weba tolako Uro fute na wako usizeo Adena mwandu gole kanganyirira Baba mukambala dukire ye jinja Watuke ona bumeta balala Uwe masaka ya tukira mukambala Laba na mwandu wavuka katunga Chemba ngamba zesitia tia bimiola Kubane wovita siri mwakumira Mpa watalika wapena tukwao Zeruli ntwala nitebuwezi Okumanya sirimu ya leto vizivu Ke wali kubole akweta anga kufa Boze vye mikwano fena tuviveko Na ewe tuvileka insene tubowa Umami omufumbo bowe kuminyo Mchala ulo alinovaro liola kazitu Uveche dago icha fichikamwe Uoli kwanile ya vuka katunga Gadeno mchala ulo sabaliga Upeji ukirizanga mkwanya kalina Labo muru agendo kuwasa Okasotia muno goleta Wada inachuma tusoka kupima Oyo goleta murwade mvundu Nyamo mchala wakuma bufumbo Okasotia umami anakuwasa Okuja kwa mchala ngotebi akalulu Laba nyabo fumbidwe dambu Chimpangamba zesichadia bimiola Mubane wovida sirimu akumira Munde kendelide biachivye ndireka Kalenu lingwala nditebiwezi nya sirimu yaleta obuzibu siroza yalizula ddagala ngenda nentuula mu nnyumba obwomu nenneepima mu ndabe nga ŋŋenda nammwe era nkimanyi gwe mulimu buli kaseera okwewunaganya oba ogejjanga nze oyinza okuvuma naye ebyo boogera bikusuula emmeeme abamu bagamba tosooka kugejja bw'ovaawo n'ofuuka omukalu ati bw'okogga nabwera musango ne bakuyeeya munnaffe agenda oba siriimu taliko ddagala mwamanya mutya makubo omwayitira abantu baffe bangi abatufudde nga tulimu ebyo ebyokwewuggoosa eyandirwadde ne tunoonya eddagala olugira luti nti alwadde kigambo ng'omuzannyi waffe Moses Luswata lyaliddeko eriwedde emirimu naye ffe mu kifo ky'okunoonya avumula twaddanga eri nti alwadde kaveera kati kyendabye tufuuke bajaasi tudde mu lutalo nga tukutte ennwanyi tweweeyo gwe linoga yavaawo abasigadde tusonge busonzi kuba tetulina wakuddukiranga ono siriimu atumazeko eddembe ayi katonda waleeta obuzibu wamma wayagala ffenna tuggwewo n'amawanga gaffe ogazze emabega oba okwezimba kiraba kizibu nnyo labira ku bye tukola mu uganda ennamba tewali ggezi lyakwetabulula oli omu kyakwata yetebagira uganda yatu efuuse matongo oli omupangisa bw'ate bazimbe najjukira nti siriimu amulesa owaffa mu bwalwala essujja akeera nkya kunoonya agigula ngale n'omulala bw'ateeba okugula najjukira nti siriimu amumira ebadde faamu ennungi obulala kati raba bwefuusa ekibira n'omuntu bulamu nabwo bwaggwaawo buli muntu yafuuka ekisolo oli naggagga eyazimba emizigo naye kati takyesimbwako oba ennyumba ebadde ku kasanvu asaba mulamba omwezi ogujja nalaba n'owettima eyewasana gy'embeera yagobakaye ku nju ng'apookya tyenju yange nazimba y'abalamu walwadde siriimu genda awalala buliriza nga ye n'abisiba abisitudde abikubyeyo erukuli bwe waayita ennaku nga ye ne lutwala n'atuleka mu bulumi bwa kitalo naye ka ye munnaffe watuleka mangu nnyo kasita ffenna gye tugenda okujja katusabe ng'essaala ne mukama ng'ayamba tusiika n'omulundi omulala n'oyo amiisi eyakugoba ng'okwokya akimanye byansi byakuleka kyenva ŋŋamba sikyatya bimyula oba ne mubira siriimu akumira baawo ataligenda naawe ekyogenda nze lulintwala ndidde ebiweze bye byange.